How she the waiter, please let the pombe pombe what am I then I wanna do a high so kinyonge pombe siki punjo gas to me kuja na vikombe pombe na kama una kunyo kunyo kweli usionje pombe ila wengi wakilewa huwa zinashuka chini kwangu mimi zinafanya na jamini kamwili kadogo na jiona kama Tyson ujui kucheza na jikuta Michael Jackson vichwa pants bia mbili tayali ya maisha waka anawaza guesti kwenye vichaka hakuna pombe za bure bwana kipa anachotaka we kunywa tu watakubaka sijalewa 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 Panana, hatuchagu ikiwanda tunachanganya We ni ngombe, nani ale kudanganya Kunyo pombe bila kula unapunguza nja Ona, akilewa anatapika Pombe yo Anatoa siri za ndani Pombe yo Kila wimbo anakatika Pombe yo Anakojoa hadharani Pombe yo Micho fans, bia mbili tayali ya maisha waka Anawaza guesti kwenye vichaka Hakuna pombe za bure bwana, kipo anachotaka We kunywa tu, watakubaka Sijalewa 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 Wajikuja boss tunamwaga mahela Mkana nukilewa na zinguwa masala Amesto mebos inebege na hela Atoke na fosta katagi na hela Waya Kunye ni pombe tunye pombe masala Anatapika Pombe yo Anatoa siri za ndani Pombe yo Kila wimbo anakatika Pombe yo Anakojoa hadharani Free Nation